the classic music, baby.
Mboni wapembeni si samani, job unipe penzi, unijae moyoni, umbo lako wastani, wengi wako ta amani, ukipita mtaani macho yao kiununi, hamsini hamsini, wengi na mbuni, walishadisi sana, uniache timami, wakaniombea hadi kugangani, ila bado uko nami, haunipigi chini.
Upenzi wange, napokona na hisira, na kuhitaji mpenzi,
ni ukweli,
wanyo rafu yange.
Wachana nao hao matapeli, wanadisi michakari, sinata gari. Umilia baby hii hali, mosmos, amini utafika mbali. Mezi la kweli baby limoyoni, vitendo vya dhati, maumivu ni basi. Usidanganyo, unipige chini eti tamtoma honda, ndo unisaliti. Sija kata baby, utoke au la kumbuka, ma baby upo na family.
Kiukweli,
wanyo rafu yange, upenzi wange, napokona na hisira.
Nipo na Ricky Melody, classic music, Pende Shestai, Ricky Records.
Kiukweli,
wanyo rafu yange, upenzi wange, napokona na hisira, na kuhitaji mpenzi.
Kiukweli,
wanyo rafu yange, upenzi wange, napokona na hisira.
Records.